Lucy Perancia ufite ubutumwa ashize imizi mbona hinduka n'ukuri kide yararembye tansiyo yazamutse n'ukuri umutabare kuko nawe nawe ubamubaza waribwa nawe ati siperasiya ubamubaza wababara nawe ati siperasiya kideyowe kideyowe hariwe kide yararembye kideyowe kideyowe n'ubundi utaraducika kideyowe kideyowe hariwe kide yararembye kideyowe kideyowe n'ubundi utaraducika Siperasiya bamubaza wababara nawe ati siperasiya kideyowe kideyowe hariwe kide yararembye kideyowe kideyowe n'ubundi utaraducika